Ay, papi.
Dile gulwa.
Perfect.
Vale gula.
Tenio. Dua murang.
Yo, Nagi, what up?
Stay kosa mimi appetite. Na kuanga daily na kisike. Hata tumbo yende hunger strike. Bora tu nione food on site. Nasijanona. 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 Sa imagine nikinona. Nasijanona. 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 Sa imagine nikinona. Dili nikekisha ngwai. Minyo nanza kunidai. Storu mingi misi die. Naka unapenda food na kulai. Nikishiba tu miu fry. Kwanza ikuweka kukufry. Jesus Christ, aki ndra shy. Madui, aki wana ni try. Kama kuna food staki chai. Minja yangu ipunguzi na mangiai. Leta kitu ina match na hii. Na ikuje hapa kama suit and tie. Nasijanona. 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 Sa imagine nikinona. Nasijanona. 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 Sa imagine nikinona.
Aboke leta sembe itagulwa. Na atakanya wimbi itagulwa. Lakini hatunoni nika tumerogwa. Magai all in all walikula. Ili nkipita hapa lazima nipigwe mbili. Na kwanza zekwe kachumbari na kapilipili. Nalipa na mpesa so wapi tilitili. Na hii mwaka napanga rupesha na wawili. Wanene wakonde mimi sichagui. Kuna kukimi bonyanga hapa ndani ya bui bui. Kuna mendeli pitanga hapa kienda kitui. Kiulize rende yangu niko wapi ajui.
Nasijanona. 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 Sa imagine.
Oe. Nasijakona. 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 Sa imagine kikona. Squeezy nenda gym, squeezy nenda gym. Sema kujichocha ndo ni kwe mslim. Na kunywa cocktail ya skuma na spinach. Kwa hile harakati ya kutafuta six pack. Ata leo lunch nilikula carrot. Staki calories we kula carrot. Ma sit up ni kujitesa. Squeezy nasikia uchungu nikicheka. Na wateka na nimenona. Ebu sa imagine nikikonda. Nimeenda gym mwezi mzima. Na kila mara kilo nikipima. Nasijakonda. 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 Sa imagine nikikonda.
Nasijanona. 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 Sa imagine.